Hey. Hey, time.
Can you know?
Super daily wana teta Ulimia okyo maze panga Nikitema na wakata Mbao mbao mima kanga Nime mbao mbila randa Rada wapi dada Blanda sina shada Marda hima tanga Namba nane tunachanga Nikipulopo na shanga Hey, Pizza the wa key Name Ohanga John Ring bell, ugo kwa ring ring Chinya maji mi marina Splash splash mina swim Cash cash mina win Buff buff bewa win Stay fly bila wings M high bila weed Begu nyingi pewa seed Mbili mbili hizi twins King king half wins Panguza ndula chiza chin Uppercut chunga chin Lamu zangu breeze Kalamu ina bleed Ice cube wame freeze Achoo jimi sneeze Namba nane kamikaze Hawengine weti kaze Nimbo kali kukaze Cash check na kipaze Mheshimiwa hii idara Super cheza chini bana Izo haga na zidara Pupa iko nene buda Bila kucha na wagwara Wame rank mini shamba Bra. Kata miti chonga shamba Monga mbaya kula pamba Funga lesope wakanga Penda kuku mina manga Posho mina siaga Demo mini chiagas Teke teke hini riaga Banasi, hini real up on a fantasy Galaxy, cheki fiti minister nani Hanasi, mwaga chini hini madisi Kani beef, leta nyama nina magazine Sterisin, kila kitu upa Halloween A-strings, nyatitimi ya pana violin Violet, bana bana 20 violins Keep on me too, please don't get there, my name Namba nane kamikaze, hawengine watikaze Nimbo kani kukaze, cash check na kupaze Namba nane kamikaze, hawengine watikaze Nimbo kani kukaze, cash check na kupaze Devil looking, 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 and looking, and looking at me I'll be asking when you look at me, what do you see? These are the king, they've been looking, 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 and looking at me. I'll be asking when you look at me, what do you see? These are the king. Gang, gang.